Paca Sound Fest.
Amazima mu mutima yegwe yasoka nibyotambura na kimanya nino kukera uburunzi werinyo sana sindarera mami ulira nakulabira wali tiroto tenarota baby mukwano omutima wanchusa mami nzo mutima nakuwanyweza tonta byonkwata baby binyuma tunuliro uburunzi na mayanja gwensonga agawala yonchusiza baby nze byandemo kukebera nze bine bisenge byomutima gwabisobole yoera balugera balungi ndagala namu mama zibidde kugwe yegwe gwe nina mukwano amazima nze byendi yegwe yambalabala mukwano yegwe yambalabala nze nakuguka ma baby wansumulule no omutima gwe yansumulula nze amazima nze byendi yegwe yambalabala mukwano yegwe yambalabala nze
Nanze shida nobody, she call me Dali Allah, Adam kwebazo kundetera fotari Kabisi kanjo teka tini na sukari Chokurete mokala adikwalari Amala anyirira atukula abimarono Na funono katinze ndiko shua Lavo yeyo kenga mazigensua Woyo mumulave, anyome sa style Ankuwe sa smile Anywhere you go baby, I'll follow you Dovimbe muka motoka, just me and you Fetu nyumi rembimba, nyumi
Amazima nze bendi yegwe yambalabala Mukwano yegwe yambalabala nze Nakuguka ma baby wansumulule no Omutima gwe yansumulula nze Amazima nze bendi yegwe yambalabala Mukwano yegwe yambalabala nze Nakuguka ma baby wansumulule no Omutima gwe yansumulula nze Kasana kakumacha Onja kira amasobo ntunurira nchuka Baby tontanga kuwa wontanze Oh baby Nza tanjogeza biawali Omukwano gonze kwenine no guguno Njagalo manye mti guaba singeno kumutima Baby guaba singenera Njagalo manye balibe bogera te binti sanze Oh baby Amazima nze bendi yegwe ambalabala Mukwano yegwe ambalabala nze Nakuguka ma baby wansumulule no Omutima gwe yansumulula nze Amazima nze bendi yegwe ambalabala Mukwano yegwe ambalabala nze Nakuguka ma